300 viktigste adjektiver på engelsk 276-300. Klønete.
Clumsy.
Jeg så klønete.
I'm so clumsy.
Uheldig.
Unlucky.
Det virkelig en uheldig dag.
It's really an unlucky day.
Fuktig.
Damp.
Denne veggen fuktig.
This wall is damp.
Frekk.
Cheeky.
Jeg hater frekke mennesker.
I hate cheeky people.
Vittig.
Witty.
Andreas intelligent og vittig.
Andreas is intelligent and witty.
Kompakt.
Compact.
Jeg vil gjerne kjøpe et kompakt fotoapparat.
I'd like to buy a compact camera.
Gjennomsiktig.
Transparent.
Gardinene våre gjennomsiktige.
Our curtains are transparent.
Vulgær.
Vulgar.
Jeg liker ikke kjæresten din, han uhøflig og vulgær.
I don't like your boyfriend. He is ill-mannered and vulgar.
Uselvisk.
Selfless.
Så selviske handlinger ser man ikke ofte.
I'm sure your selfless act will be appreciated.
Innelukket.
Withdrawn.
Han en innelukket person.
He is a withdrawn person.
Fet.
Greasy.
Jeg synes at maten var for fet.
I think the food was too greasy.
Gammel.
Stale.
Dette brødet gammelt.
This bread is stale.
Skjelven.
Shaky.
Han prøvde å skrive noe, men han skjelven på hendene.
He was trying to write something, but his hands were shaky.
Energisk.
Energetic.
Da yngre, var mer energisk.
When I was young, I was much more energetic.
Stormfull.
Stormy.
Det stormfulle forholdet deres avsluttet i mai 2008.
The stormy relationship ended in May 2008.
Koselig.
Cozy.
Huset mitt lite, men veldig koselig.
My house is small but very cozy.
Utilstrekkelig.
Insufficient.
Våre ressurser utilstrekkelige.
Our resources are insufficient.
Sprø.
Crispy.
Maria, hvordan lager du sprø kylling?
Maria, how do you prepare a crispy chicken?
Problematisk.
Problematic.
Situasjonen svært problematisk.
The situation is very problematic.
Ulydig.
Disobedient.
Barna mine ulydige.
My children are disobedient.
Uforutsigbar.
Unforeseen.
Mange uforutsigbare ting kan skje, så vi må være forsiktige.
Many unforeseen things can happen, so we have to be cautious.
Aggressiv.
Aggressive.
Sven blir aggressiv når han drikker alkohol.
Sven gets aggressive when he's drinking alcohol.
Obligatorisk.
Obligatory.
Denne oppgaven obligatorisk.
This task is obligatory.
Veloppdragen.
Well behaved.
Dattera hennes veldig snill og veloppdragen.
Her daughter is very kind and well behaved.
Gammeldags.
Old fashioned.
Du så gammeldags.
You are so old fashioned.